najimsafi.com.
Shadi Mahela,
we mchungaji nataka niache umalaya, naomba uniombe. We mchungaji nataka niache uongo, naomba uniombe. We mchungaji nataka niache ulevi, naomba uniombe. We mchungaji uniombe, niache nisirudie, na kama na mapepo shetani linikimbie. We mchungaji uniombe, niache nisirudie, na kama na mapepo shetani linikimbie. We mchungaji nataka niache umalaya, naomba uniombe. We mchungaji nataka niache ulevi, naomba uniombe. We mchungaji nataka niache uongo, naomba uniombe. Mkudanga na danga ila bado naishi kwa mama, opombe na kunywa wemba kana lalaba. Mchungaji misina nyumba, sina hata kibanda, o mambo magumu, sijui Mungu wajapanga. Mchungaji nikipata pesa inaishia kwenye kamari, yani sina hata ndoto ya kumiliki kigari. Yani kutwa kwa ganga, maisha yangu kuloga, nusu ya kumua mama ila Mungu wajapenda. Ila mchungaji nataka niache kudanga, naomba uniombe. We mchungaji nataka niache uchawi, naomba uniombe. We mchungaji nataka niache ulevi, naomba uniombe. We mchungaji nataka niache uongo, naomba uniombe. Mchungaji nishafanya mengi ya kumkufuru Mungu, mengi nilofanya we mbaka na jiti ya gundu. We kutwa na kesha baa kazi yangu kulewa, fanyi kazi fanyi lolote nataka kulelewa.
Msikitini kanisani misikia wai kuingia, sina shughuli ya kufanya, maisha yangu kulala ndani. Kutwa na kimbia mikopo kwa manki kausha damu, na kubadilisha majina mara Fatuma mara Frenki, na maisha yangu magumu kiufupi ayelewe.
Mchungaji uniombe, niache nisirudie, na kama na mapepo shetani linikimbie. Mchungaji uniombe, niache nisirudie, na kama na mapepo shetani linikimbie.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.